Sasa no egna mer kan happy ay timay soo dhamaayno dabaaldegeeda
anaguna ay timay hadan soo dhamaayno sasa no fadna in hanba
anada leefa aad garinno
Ismaeil sa doorta
faana no egna anaguna anagoo dhamaystiran
hadda soo noqono mayne hadda kisu gaaya yo samire hadda kisu gaaya yo samire